Yahaya sura jowetati, aya chappande didi e go'o, yaaki chappande tati. Yesu meti dow maide muɗum. Sey Yesu fuɗɗiti wi'i yimɓe ɓen, mi dillay, on ɗaɓɓitayyam, amma on maayay nder hakke moɗon. To njahaymi bo, on mbawata yaaki. Ɗum waɗi ardiiɓe Yahudanko'en mbi'i, o waray hoore maako wonɗon, ko kanjum o yiɗi wiiki nde o wi'i. To njahaymi on mbawata yaaki. Amma Yesu wiɓe, onon daga duniyaaru iwoyɗon, min bo daga dow iwoymi. Onon duniyaaru jeyi on, min na duniyaaru jeyiyam. Mi wi'i on maayay nder hakke moɗon. Goonga on maayay nder hakke moɗon, to on jaɓaay min woni on ɗon mo mbimi on. Ɓe mbi'imo, an a moye? Yesu wiɓe, min woni on ɗon mo mbimi on daga arande. E woodi fii ɗuɗɗum ɗum giɗumi wiiki dow moɗon. Kadin e woodi fii ɗuɗɗum ɗum giɗumi taƴanki on kiita dow maajum. Amma on ɗon liloyɗoyam e woodi goonga. Ko nanumi to maako tan mbi'aymi duuniyaaru. Ɓe paamaayi Yeesu e meta dow nyaako mo dow. Sey Yeesu wiɓe, carel ngel ƴeftuɗon ɓii neɗɗo, on anday min woni on ɗon mo mbi'aymi. Kadin on anday fuu ko ngaɗaymi, naa e laamu am ngaɗiraymi ɗum, amma ko nyaako am ekkitiniyam mbi'aymi. On ɗon liloyɗoyam e wondi e am, o alaayiyam min tan, ngam koo nde emi waɗa ko welnantamo ɓernde. Carel ngel Yeesu wi'ata non, ɗuɗɓe kooliimo. Nder aayaaje ɗe ɗe jannguɗen, en nani no annabi Iisaa metani yimɓe ɓe'e dow no o mayrata. Aaya cappanɗe ɗiɗi e go'o, o wi'i ɓe, mi dillay, to njahaymi bo on mbaawata yaaki, amma on maayay nder hakke moɗon. Yimɓe paamaayi ko o yiɗi wiiki, sey ardiiɓe Yahudanko'en e nyuma e ƴamƴamtira. Ko o yiɗi wiiki nde o wi'i, to njahaymi on mbaawata yaaki. Ɗume woni ma'ana ko o wi'i ɗum? Ko e mo yiɗi o wara hoore maako? E ɓe nder ƴamƴamtirki e metitaaki, aaya cappanɗe ɗiɗi e tati, Iisaa Almasiihu, waato annabi Iisaa, wi'i ɓe, onon daga duuniyaaru iwoyɗon, min bo daga dow iwoymi. Ma'ana, daga ton to Allah joomiraawo o iwoyi. Aaya cappanɗe ɗiɗi e nayi, o ɗawti wiiki ɓe, mi wi'i on maayay nder hakke moɗon. Goonga, on maayay nder hakke moɗon. Sey ni to on jaɓi, min woni on ɗon mo mbimi on. Ɗume woni ma'ana ɗum? Wiiki ɓe maayay nder hakke maɓɓe, sey ni to ɓe jaɓi ko annabi Iisaa wiɓe hanko o moye. Nder aayaaje ɗe'e, en nani annabi Iisaa waɗi ka wiiki haande tati, on maayay nder hakke moɗon. Goonga, on maayay nder hakke moɗon. Sey ni to on jaɓi, min woni on ɗon mo mbimi on. Ma'ana, annabi Iisaa e tabbitinana en ɗo o wiiki, nde ɓe yimɓe ɓe jaɓaayi, ɓe koolaaki annabi Iisaa woni kisnoowo mo Allah liloyi, ngam hisnuki ɓe diga hakke maɓɓe. Lalle ɓe maayay nder hakke maɓɓe, ɓe bo kalkay nder hiite jahannama. Nde ɓe jaɓaayi, hanko woni mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓe diga hakke. Allah joomiraawo hoynana en nde halkere. Bandiraawo am, an nanayɗo hannde, a hoolake wiiki annabi Iisaa woni kisnoowo mo Allah liloyi ngam hisnuki ma diga hakke, e kiita Allah garayka nyalnde jaango. To a hoolaaki, nan ko annabi Iisaa wi'ata fuu ɓe koolaaki mo. O wi'i, goonga, on maayay. Ma'ana, ko annabi Iisaa wi'ata ɗo ɗum goonga, se ko walaa dow maajum. Fuu ɓe koolaaki mo, fuu ɓe jaɓaayi, wiiki hanko woni mo Allah liloyi ngam hisnuki ɓe diga hakkeeji maɓɓe e kiita Allah garayka nyalnde jaango. Ɓe maayay nder hakke maɓɓe, ɓe kalkay bo nder kiita Allah. annabi Isaabi be ardibe yahudanko en seyni to on jabi seyni to on kolake min woni on don mo bimi on annanay do hande ta yidi hisuki diga hakke maada diga kita alla garay ka nyande jango sey to a holake annabi Isa woni mo alla liloyi gam hisnikima diga hakke maada e kita alla garay ka nyande jango ta wani annabi Isa wi gonga on maayay der hakke modon maana on kalkay der hite jahannama sey ni to on kolake min woni mo alla liloyi gam hisna bi adama fu diga hakke e kita alla garay ka nyande jango yaaki wuro alla wato aljanna annabi Isa e tabbitinana en do wala lawol kisndam diga hakke seyni to en jabi seyni to en kolake hanko woni lilaado alla gam hisniki en diga hakke meden seyni to en jabi ko o wi'ata dum gonga seyni to en kolake mo to nanon en kalkay der kita alla annabi Isa wi seyni to on jabi ko bi'aymi on dum gonga bandirawo am a jabi ko annabi Isa wi'ata do dum gonga minon min jabi min tabbitini ko annabi Isa wi'ata dum gonga hanko woni mo alla liloy gam hisnuki min diga hakkeji amin e kita alla garay ka nyalde jango en nani der ayaje de janguden gada annabi Isa wi'i be farisanko en meddaybe e mako on andayam gam on kolaki min woni mo alla liloy gam hisnuki on diga hakke modon konde on andi maryama woni madujo am amma on anda to iwaymi on anda dum dalila dum e wadi alla liloyam gam non ta hocci amma der nyumo mada der andal mada wiki annabi Isa bi maryama tan annabi jotan bo annabo en koribe to annabi Isa e wi'a a andamo gam a jabaay ko o wi dum gonga wiki hanko woni cubaado alla mo alla subi gam hisniki duniyaaru diga hakke der annabo en alla fu wala mo alla subi gam hisna duniyaaru diga hakke e kita garay ka nyalde jango sey annabi Isa tan ta jabaay dum gonga annabi Isa wi a andamo to do Isa almasihu e tabbitinana en fu koli be mo be kebay kisndam diga hakke e kita alla garay ka nyalde jango yaaki wuro alla wato aljanna amma be jabaay bo be maayay der hakke mabbe be jahay bo halkere der hite jahannama bandirawo am annanaydo ander nde yebre gonda ander yebre koli be annabi Isa ander yebre jabube ko annabi Isa wi dum gonga ko bo ander yebre be jabaay ko annabi Isa wi dum gonga aya chapande didi e jewe tati Isa almasihu dauti wiki ardibe yahudanko en be charel ngel eftudon bi neddo on anday min woni on don mo bi aimi maana charel ngel be bilata annabi Isa ko be gafata annabi Isa dow gafangal e charel ngel be pamata lalle hanko o lilaado Allah bandirawo am ta jabaay annabi Isa woni lilaado Allah gam hisnuki ma diga hakke e kita Allah garay ka nyalde jango to nyande darngal nyannan pamata nyannan andata nyannan tabbititta lalle annabi Isa woni kisno bandirawo am jabu ko annabi Isa wi'ata hola annabi Isa woni kisno ma diga hakke e kita alla garay ka nyalde jango seko wala a hebay yafu e hakke a hebay mo'kere alla yaaki aljanna amata wani seko wala nyalde darngal a tabbitinai annabi Isa woni kisno bi adama diga hakki yaaki aljanna e sharel ngelbo njairi wala gam tubuki sey ni kita alla e halkere der hite jahannama gam non bandirawo am ta jabu maya nder hakke maɗa jaha nder halkere nder hite jahannama. Aya chappande tati, e charel ngel Yesu wi'ata non ɗuɗɓe koolimo. E charel ngel annabi Isa metata haala ka'a ɗuɗɓe koolake mo, ɗuɗɓe tabbitini hanko woni kisnoowo mo Allah liloyi. Ɓe jaɓi ko o wi ɗum goonga, ɓe koolake ɓe tabbitini hanko woni kisnoowo mo Allah liloyi. Annanoo hande a jaɓi ko annabi Isa wi'ata ɗo ɗum goonga? Nde annabi Isa wi'i fuu ɓe koolaakimo ɓe maayay nder hakke maɓɓe ɓe kalka bo nder hiite jahannama nyalnde dargal. Yimɓe ɗuɗɓe jaɓi, yimɓe ɗuɗɓe tabbitini hanko woni kisnoowo mo Allah liloyi. Do'aare am woni jaɓa tabbitina ko annabi Isa wi'ata ɗo ɗum goonga, wiiki fuu ɓe koolaakimo ɓe maayay nder hakke maɓɓe ɓe kalka bo nder hiite jahannama nyalnde dargal. Seyni to ɓe jaɓi ɓe bo koolake hanko woni kisnooɓe diga hakke maɓɓe e kiita Allah garayka nyalnde jaango, to ɓe keɓa moƴƴere Allah yaaki wuro Allah waato aljanna. Bandiraawo am, taa jaɓu maaya nder hakke maaɗa. Raa laawol ngol Allah wanginani ɓii Aadama ngam heɓuki yaafuye hakke e kisndam diga kiita Allah garayka nyalnde jaango, barka annabi Iisa. Taa jaɓi a hisi, taa wanyi a halki. Sey paama bo halkere naa ɗum ko Allah yiɗani ma, ammaa ko cuɓanɗaa hoore maaɗa, ngam Allah hiitanaaki ma halkere nder hiite jahannama. Ammaa o waɗaniima laawol kisndam diga hakke e kiita maako garayka nyalnde jaango nder hiite jahannama, barka annabi Iisa. Taa jaɓi a hisi, taa wanyi a halki. Ngam non bandiraawo am, jaɓu goonga Allah, jaɓu ko Allah wi'atamaa ɗo'o ɗum goonga. Taa jaɓi goonga Allah a hisi, taa wanyi goonga Allah a halki. Emi do'o Allah hokkuma faamu ɗum nder ɓernde maaɗa. Amin.